kube ngu-president mina. Babe njalo uma ngikhuluma nge-COVID, maybe is a family meeting, aphinde akhumuze ama-government officials, ngiyacela ukuthi ngikhokhela abantu within 30 days. Njalo, ngabe sekuyi-culture. Ube qale nje ngo-March last year ngesikhathi se-COVID, kuze kube manje. Njalo, sikhumbuzane leyo nto leyo. Ngabe sesiyazi ukuthi nama officials azo ukuthi uhulumeni uthatha seriously le nto leyo. U-government uthatha seriously, asikhokhelele abantu ngesikhathi. Njengamanje, abantu bakhokhelwa after 6 years, after 6 months, up to a year, and even more. That is wrong. We are killing small businesses. And ikakhulukazi lawa ancike ku-government amabhizinisi abantu abamnyama. So uhulumeni akakhokhela usomabhizinisi ngesikhathi. Siyacela bafowethu nodadewethu abasebenza ku-government nabo. Ngoba uhulumeni abantu abamsebenzelayo nabo bakhokhela abantu ngesikhathi. That's number one. Number two, ngiyakholwa ekutheni lokho esibiza ngama-DFIs, Development Finance Institutions, othala KZN Close Fund, no PIC, NEF, DBSA, ITC, SIFA, etc. Abashinde indlela yokwenza. Le nto yokuthi bazothatha unyaka be-evaluate loan ihlazo. Akekho umuntu osebhizinisini ongabe senebusiness opportunity eyangonyaka odlule isekhona namanje. Ayikho into enjalo. Abashintshe indlela yokwenza. Ayifiki loan bayinikeze 3 months ukuthi siphume or 2 months uma incane kakhulu. Ngicabanga umuntu onethemba yokuthi ufuna ukwakha umgaqo uyitholile manje sefuna uqala umgaqo in 3 weeks time when uyobuyela kuyena after a year. Into enjani le ichilo wonke anenkinga efanayo isikhathi.